More music at onthepiano360.com.
Baba bantwana bagcwele ebhasini. Hey, mina nginamali. Khipha imali sihambe baba. Uzoba ingoqo la. Nawo bantwana bagcwele ibhasi. Hlele nokabuzi. Ubhizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sihambe. Hey.
Oh,
guess who one is? Hey! Eu sou Sad!
More music at OnThePiano360.com.